maua sana. Mama Fololo.
Fololo.
Sauti inatoka mawinguni.
Nani kama nyoshi jamani?
Hakuna.
Ni pepe zila kikoloni. Oh Bwana, kwa vituko vyako babae, mina chekai. Wanipo shaumesha chota. Yeah, the showman. Nyoshi else the aunt is on tia simba.
Kaka, simalize maneno. Katafuna vitema. Mutu musima adawa. Watu kama sisi tunajua kudumia. Fololo.
Wenige baba, wenige. Wenige pezi lakize.
Mawa.
Wenige, wenige.
Fololo.
Wenige nipeni kule.
Nyuka Point Town. Nyosh Elisadat. Mawa sama. Fololo. Yumbele mango.
Tukitoka up, tinga suti ya Juma Mkorogo. Mwana watatu koma, maashi ya Gongo. Papa Mobimba,
Papa Mobimba kitoko makasi.
Ninacho kupendea mapepe hauna. Kinita danga wendo na nichuna. Kileta chanda nipikie nguna. Natomoli mabako, nandimio. Nako yoke la motote, nakoma avegle.
Nimesha sanda, nimekubali. Siambiliki sioni, yeah.
Balola loketo, bina malembe. Pole mbateo, bina makasi.
Kini bakata, nacheze ya sharu. Nami bado nata, kumbani ni sulubu.
Chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
nyoshi twende igwara gwara. Aya twende shaku shaku.
Shaku.
Twende malewa. Twende sasa malewa. Kata, kata nyoshi. Kata,
kata baba. Kata,
kata, kata baba. Kata,
kata.
Nipe umo la uzazi. Kama unapanga mkazi. Nataka ni mwangirazi.
Kitu kukusi
na kazi. Wape, wape, wape baba wape.
Fololo chuchuma,
chuchuma mama, chuchuma,
chuchuma,
aste aste,
chuchume,
chuchume,
chuchuma mama, chuchume,
chuchume,
my water, word number combination soundo, doze 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 doze,
doze doze.
Mikono kichwani, mabegani, kiunoni, paka chini, paka chini.
Computer the drama.
Chuchuma, chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma,
chuchuma,
chuchuma,
chuchuma, chuchuma.
Kitoko makasi, Fololo chuchuma.